tabia nzuri umeombika baby. Nikiwa nawe nimefika. Walai sitamani kuwa fisi kama mswati. Kalenda. You don't care about money, all you need is love. Kweli mtoto umeumbika, na roho ya simba. Na nikiwa nawe siwezi nuna. Acha nikupende leo, nikupende na kesho. Mapenzi yetu ya vitendo, nitakupenda hadi mwisho wa kalenda. Na nikupende leo, nikupende na kesho. Mapenzi yetu ya vitendo, nitakupenda hadi mwisho wa kalenda. Shikamana, kuranda randa haina mana. Kwa kila mafanikio yote ya mwanaume, na nyuma kuna mke bora. Ninavuna nilichopanda, legea legea utavuna panga. Ni mara ngapi nimekosea, na ukuvunja ndoa. So let me take you out tonight. Sema unachotaka baby, mapenzi yetu iwe tight. Nipataba someday mukwano nga walunjiwa. Hey, you don't care about money, all you need is love. Kweli mtoto umeumbika, nina roho ya simba. Na nikiwa nawe siwezi nuna. You don't care about money, all you need is love. Kweli mtoto umeumbika, nina roho ya simba. Na nikiwa nawe siwezi nuna. Acha nikupende leo, nikupende na kesho. Ya vitendo, nitakupenda hadi mwisho wa kalenda. Na nikupende leo, nikupende na kesho. Mapenzi yetu ya vitendo, nitakupenda hadi mwisho wa kalenda. Na nikupende leo, nikupende na kesho. Mapenzi yetu ya vitendo, nitakupenda hadi mwisho wa kalenda. Acha nikupende leo, nikupende na kesho. Mapenzi yetu ya vitendo, nitakupenda hadi mwisho wa kalenda. Barashingo pande, barashingo pande. Peleka mwili kwa spakisha waikande eh. Yeah. Whoever finds a wife finds a beautiful thing.
So glad I found you. So glad I found you.
Show a calendar.